ana bulshadan walay ku codsaday wala jira inaan la sheego dadka gordaanan tuulooyinka rooga beledka rooga walaa soo biyaaya oon ha ku horjeesanay oon ha ku horjeesanay yaraankan wiinagan ha ku horjeesado awlaada dugsiga quraanka wal quraan dugsiga quraanka hayna la ka baraw heraabta ay wada banay maayo dhonti la kooyay dab kala saaray hata waa baan ayna la kooyay lahay maan anta awoobahay qabala qarta dugsiga maya maalanka wala dhakaay fada ku heri may la soo biyaay laakiin walay boo walaay la baro ayo ogde ya kalmay hayd opsimon kalmay hayd walaay opsideeda ilaahay raali ma kooyay walaa cilmi badani laakiin qabsadeeda oo adeena sharafta iyo karaamada la ka dilay in Ilaahay raalun ku hayna marxaato ku inta dhalan moorsado dugsiyada wala dadka la ka bara oo shacabka lagu fadaane dugsiyada wala saxda aan hayna wal dadka ka bara oo inoo sheega ama magaalada kiyaalo ama tuulo kiyaalo ama degmo kiyaalo ama shireed ismeelo kiyaalo maalmo maalmo kumide seedan biidin leel kareem ama geeyu si sheegi ba seedan iskoole wala oo failayna la ka dhigaa oo inay sheegan ku fadaan maalmo maalmo kubida iskoolka seedana wala usubadoon ku qabadaan laakiin haddana inay sheegna sa ku ogaadaan haddana inay sheegna sa ku ogaadaan wan walay fadaane bilow abril ku bilaawo ummadu inay isxureeyaan ummadu inay isxureeyaan ummadu inay isxureeyaan wali codsadaanaha in ciidamada la shaqeeyo han amison iyo han walaalayn Ethiopia iyo han dawladda Soomaaliya iyo haan maamulka koonfur galbeed dhammaantii la shaqeeyo islaan ciidamada wali faraanayona dadweynaha iyo ognaxrisaayaan inayoonay wal alla wali dadweynaha iyo tabadaayaan iyo miili wal halka sheegan inay wal ku qabanayaan iyo yoon faraan ciidamada haddana wali ku rajaynay maalmaha soo socda in degmo walba iyo tuulo walba inay seedaa codsadaan iyo ciidamada rahayaan wali rajaynay maalmaha soo socda in howlgalka inka bilaarnay bilaawada biidan Ilaahay Kariim inkastoo aan lan oo ciidan aan hayna ciidan awaamirtiisa iyo inay arimooshiyan aan gordaan laakiin wali rajaynay in inay howlbadan la qabado doona howlgalkaasna waliba ku codsadaan odayaasha dhaqanka iyo gabdha Soomaaliyeed ee dhamaan dhalinyarada in ciidanka garab la siiyo liggeysa geliyo biyo la ka daba wada dhaawac jir la qaado information la siiyo walaa information way